ti ma na bego ono lo be wanne ono lo be wanne
ono lo be
ni je mo ke
ono lo be
ni je mo ka ga
ono lo be
ni ma ko si le de
ono lo be
ban nem nem ye tere bia ban nam nam ye tere bia ono lo be no ji lego
ono
lo be no ya jo ke ife nwa na ebelo doesn't want to know ya bia doesn't want to know ya bia boy ku ni bem fancho ya bia ko iye nwoko iye nwoko iye iye nwoko mpande ni fancho ya bia ko iye nwoko lucky man a bia ko iso fya kan si oje ugbaka nne etigwe iye nwoko oku kam jiri bia
anu
be wali fende ku
anu
be na bi fende mpa o
anu
be umu ibo kan na gwa
anu
be lo lo be wanne anu
be
onye chenti no ya no anu
be
lo lo be wanne
anu
umu ibo na chukwu gozila anyo
anu
be umu ibo bike
anu
be bo bike
anu be
fo solo bodo ya joba
anu be
ibo na doga kwa no
anu
be ibo isika Machukuke sila nyike o
Anolube
Bebo yusika
Anolube
Machukuke sila nyike o
Anolube
Nsumu ibo nani adyo
Anolube
Ongweli fende ku
Anolube
Umu ibo kanina kwa
Anolube
Vestimenti akale
Anolube
Kofi fende ute mbo
Anolube
Anolube wane
Anolube
Kachuku yesi
Anolube
Webunye ese madongozi
Anolube
Bunye yako noba
Anolube
Obane ototo
Anolube
Anu
be
investment ototo
anu be
eli bagwa anu
be
uwanya no buru godo
anu
be eli bagwa anu
be
matasi eno godo nya
anu
be lo lo be wanne
anu
aka obachi enu geti na
anu
be ifo ka na ezolu
anu
be wanne
anu
gba made godo chibi anu
gba
made boto waga anu
be
lo lo be wanne
anu
be zoko no wa de ramazi Lumbo waka mmade Geji mbabu halo kakao Kefo nezo ni mdodogu Yelu ndobodo gaka Bapwe geti yo Yebu lebu no bugo Fasa wabalo gizo de Adeza gara nyezo Donya de nobodo yama Mr. Chuelo dogu Onye mmadụ akwụkwọ
Chofu
onye na mmadụ akwụkwọ Onye ka nne kwude Chi Patrick Ndubisi Donas Mbamba Cash Ọbata ozu ọla n'isi ọfịa Ida adị isi ọfịa Ego m ụzọ ebe ọba n'isi ọfịa Okwu ọgụ n'isi ọfịa Mkpachukwu kwere isi ọfịa Udo aka mmiri, ume na agba mmiri n'isi ọfịa
BLC, Okomu Palm Oil BLC, Presco Groundnut Oil
Iye nwoke, ko iye nwoke ọga Na ije nwoke, n'alụ chọrọ nwoke Ego ka nwoke, ife emelụ nwoke ọga Oke mmadụ n'isi ọfịa Bamba Cash Odogwu Fọma na-eme karịrị akarị Onye ka m ga-agọdị Ọbọlụ na ngọba Echi m pụtara n'ezi Kwụsị ka ngokene keke Keke ndị ọ na-ebunye Ife karịrị akarị Mkpọ ndị na-agbanye akeke Njụọ fa the canny no one on our body.
Many for the one.
na la pinto o meni fodo meni fi na go mora la go kiri alo du foga sanna bata na bata lo mo to go di mo to meni fe ni ya do o to ga mambu gi go bando me lo nesi be kan ge bido ni bata ne do
Ben 1982. Now, where's the boy? We're borrowing many friends. We're going to be a big city. I'm not passing the air. I'm too tired. I'm going to see you now. If I miss you, where's the pass? I'm going
to be
a big city. What's the plan? I'm going to go to Google. Get on now.
Okay. Mepe kwa mwoke Kanyi fe mbelu mwoke Omeni fodogu Omeni fodogu Onye neme kisi emedi Yake na kwa igyo Ndigeti fe na mwape Chief Oli Fume Amu idungo Amwani yadyo Ibuku kiseje Atukunyele gengozi Chage mawoke Amwani netyo Ageti gina bwake Tuka mwaka golu kugeti nao Ndigeti vena bwake Kankene Edubwada Ezimwane Distributor, all kinds of wine. Pila man odogu, amadeke wo na bialumbegi. Ni melo mafuma, nse na yekele. Bilisi mancha, lemfu na nyaka nchiaka. Fondo na pekwe se unkwa bolo. Pila ni yado, oya dere jema. Ni melo nde madirika. Tigina bape Pila ngoke Pila ngoke Nalo chelo ngoke Pili ije ngoke Ije ngoke Nalo chelo ngoke Abasa na kwasele Ife na chonya ta kwasele Pila ni yade Iti bangbaba Beka minaka Mesifike Loya ji odogu Inwe lobe ji eriego Geti gina bape Juku bape legi geti nya Bute bangwa Onye kam nacho Onye mnacho di Kede shid abalu nebu Eze mwani Sofya Enyi kwa mwana ladepo Lagos CEO The Levels Bar Limited CEO Paris Nigeria Limited Dealers of Land Properties Na Lagos State Echolins Moto Nodu Abuna Chobe Zengwa Zengwa ku ije nwoke o Ije nwoke Nalo chelo nwoke aga Zengwa ye malo mma nwoke Tupa abapele ku geti nyo Aka na geti gina abape Chukwe bapelu kuketi na Bondo ni bondo ku ijo moke
alulube ijo moke
bondo ku ijo moke
alulube
alu chelu moke
alulube
ego ka moke
alulube
iwe melu moka ga
alulube wende alulube
bute bangwa
alulube wende alulube
onye kam na acho
alulube wende alulube
anke no iku dogo
alulube
ajo fa ni sofia CEO, Prime Time, Transport Nigeria Limited. The choice of motto. Give up on the naga, Nana Nigeria, why bulu bulu. Chopa Prime Time, now born Jemenge. Nasa visa for Bokibe. Okay, fair days on the Lulaga. Me walk on you. Akaka mambu. Chupa baba gulu gugeti na, ijamoke,
anulube,
ami anyị gwa m echefu dị
Peru
Commissioner Emeka Ezenwanne Commissioner of Works Anambra State Gate gị na-agbape tupu agbape gologo gate ya ebulu m ịgba abanịkwa onye ka m na-achọ dị Ugochukwu Richard Okperechukwu zara Isonfia Ogbu Efichi Aba otu Chibulu otu akara aka ya dị iche Brother Samuel na Angola Ezeokwu geeti gị na-agbape Mr. Joel Odogwu Gote ịgba ngwaba enwere onye m na-achọkwu Chifu Okwutiri Okoye Onye ukwu n'isi ọfịa Esula esula asụ Ọdọ okwu Wa n'isi ọfịa Akajikọtị na-eme ọgọ Akpa aza na Turkey Geeti gị na-agbape Chukwu agbape gologo geeti nye o Lolobe nwanne Enwere onye m na-achọ Ka nke na-eri akụkụ ude n'isi ọfịa Ugochukwu Omega Omega Worldwide na Spain Ọra anya bichiri ụzọ n'isi ọfịa Ezu Ugochi mere Ezu Odogwu Ezu Ugobia na geeti gị na-agbape tupu agbape gị geeti nye o maka niile nye n'Ugodogwu n'Ugodogwu Lekwu ije nwoke Lekwu ije nwoke Nọ ije nwoke ga Bọsọ na-akwụsịdị Ibe na-achụnya na-akwụsịlọ Ije nwoke Golobịa mma m Ije nwoke Golobịa ịya mma m Egwu ịya mma m Tony na Japan Ichie Ezo Obi Nwa Karisa Karisa Nasia Nisho Maka Efu Nye Banyere Njin Ụgbọ Mmiri Chọba Ezo Obi Nwa N'isi Ọfịa Na Geeti Nya Na Agbape Tupu Agbape Goro Nya Geeti Nyo Ana M Ekene Sa Sunday Anya Ọgụ Okonkwọ Ike mba n'isi ọfịa Sonic Construction Group Limited DRS of Autos Papers Basin Sierra Leone Na geeti gị na-agbape Tupu agbape gologo geeti nye o Ike mba nwoke Ike mba nwoke N'olu chere nwoke ọga Na m kene Ezi nwanne gị Chief Chidimma Okonkwọ Chides Mabata Ariakụ Ilaka Ebunye Geeti gị na-agbape Tupu agbape gologo geeti nye Lolobe nwanne Ka nkene ezi nwanne m Linisu Abuchi Mwabike Eze Chijindo Eze Abata na Obi Wan N'isi ọfịa Ọgaranya fitiri gị O fitiri gị N'ime eme nga nke ego Geeti gị na-agbape Tupu agbape gologo geeti nye o Lolobe nwanne O nwere ohere akene kwuo Asade Mwabi Ike Afia Ego n'isi ọfịa Ofu mkpụrụ nwụ Mweza Awajiji dị ebube Geeti gị na-agbape Tupu agbape gologo geeti nye o Lolobe nwanne Kee maka Ichie Eze Chigụzọ Mr. Mr. Uchenna Mwa Bike Obu Efi Eze Chibuzo Sino Ya Dere Di Mwao Funko Jero Monea Niko Eri Amanko Ya Ho Geti Gina Wapi Chuka Wapi Golugu Geti Neo Obu Efi Ni Ya Dwe Aname Kene Obu Efi Udaka Nobi Kuma Antonio Neme
Nolobe
Wanne Chukwa Mwape Golo Gugeti Nyao Yema Kezi Wanne Mizikonye Pucho Keke Mbade Nisafia Mbonye Jino Anabanaka Ima Kosi Nede Guys Le Mandoli Geti Gina Mbobe Nem na chozido
Anorube
Dani guarde meu chefe
Anorube
Letos patesu dogu
Anorube
Obia julo se wande
Anorube
Ben wande Anorube Okenwa molamo
Anorube
Eji la fa morta nyoda
Anorube Ben wande Anorube
patesu dogu
Anorube Ben wande Anorube
Na bialo mbegi Ni mero ma fuma, ten to be sure go. Geti gina abape, chupa abape golo go geti now. High Chief Michael Wane Wangu JP Agone Chemba Kembu Nisu Ake Buchonwa Nelugu Stairs Akubaroha Kembo Nekurabia Iteje Zinkaku Ite Nisu Kaku Nisu Wanya nguwe 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 na kuwegu Bishop Eza Mosu Eboni State GCJ Ajachulu nezi ino Wanya jochi putobruye Ebe nejiche Ana meke no Sino ya jereke mma Wanya nkema Kemaka Uche nike Mekanea Ezane Akusinachi Sino ya terege ma Aka ma jidaku Obi angre nade Ezawa Wariye gabao Ni mero ma ofuma Sina yekene Tukuje ku wangwa Mwachile melu Vice PG Jampas Resources Nigeria Limited Oji katapila taya Emogo Katapila must move Tino ya drege mwa Nageti gina bwape Tukwa bwape dole gugeti nao Ishe Ane no pia jesi Eso nye jaka Kika nye soku Has wine Oya dereke mao Chukwa bwape ole kiketi nao Ana mekene Okezo Uchukwa no Opa zamu lungwe u Kane chiche Aba woro Chichi ndu chukwano Ipo wivo
Morocco, Onuku na China, Geti gina bape, chuka bape legi geti nao. Oye adelege ma, Chukwendo, Madi Afo, Two Face, Mune mune mekwe, Nobaro kana rade.
Yeah, mama.